ara majorania amanwa yuzimi baroko aumuno yazizo ko yavutse ora Rwanda nibizongera yara majorania amanwa yuzimi baroko aumuno yazizo ko yavutse ora Rwanda nibizonye muri Rwanda ora Rwanda muri Rwanda More Rwanda
amateka arahinduka ibyaramata bihinduka amaraso z'amarere ziratabara Rwanda turatengamaye humura Rwanda humura ntibizongera
twibuke twiyubaka Jenoside nizongere kubaho
twabuze ababyeyi inshuti abavandimwe ariko twebwe abasigaye ikivi cyanyu tuzacyusa
ora Rwanda muri Rwanda 94 kwezi kwari mata abatutsi bari mu ngoro zirahanze zamarere zibibonye zitabara n'ingoga ndabaza ritaha i Rwanda kumura Rwanda ibyabaye ntibizongera umukuru nakomeza umuto umuto akomeza umukuru twiyubakira urwatubyaye ora Rwanda
Nituzatuma wongera kuba barukundi mubyeyi humura mubyeyi
bizongera
intimba wanyize uhangayika zongera
Hore le Rwanda
kuko amateka yawe
niyatuma nigira iyo nyumba ndanga ndavuga nibizongera Hora Rwanda imore Rwanda Hora Rwanda
Komeza kusigasira ngo utware
Rwanda Rwanda ukora ibisongera
Rwanda icyo gihugu cyanjye amateka yarwo niyo yanjye ibyabaye ntibizongera 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 Rwanda icyo gihugu cyanjye Ibyabaye ntibizongera, ntibizongera, ntibizongera